This is a Jello Canada's production.
Baby driver.
Let up.
Eki chakuma tanda basa.
Oh.
Chabiki 70. Jejo jangula musankwa. Baby driver. Ambe wano. Ndime tupago muzambia. Jello Canada. Atu yane basa.
Kutore kumushende mami ula gulindi.
Biki 70.
Kutore kumushende mami ula gulindi.
Kova sova nina, wailutanga kova sova nina.
na kwa sova nina. Uli piki sefente, mujente. Wai matanga kwa sova nina. Basi ya bombe, mwagwe. Bele gari lode, jirete. Basa na bajendomu. Kakutore kumujende mami ula gulindi.
Piki sefente.
Kakutore kumujende mami ula gulindi.
Magaveri Mujitonga Ndeni mejenlo gane newe Mano kujundu Netuila kumalundu asuka busi Bigi sevente I see you abaga intubago Bina boase Cheki, cheki this outu Tualumba kukwa ya mwanoyu Leza kulelege Kojipona tati Cheki this outu
Kwenye mawajende kwa tulila Agenda. Oh, I'm untouchable. This one, the songwriter can be driver. That's all.
The best life.
See, boy, you make the beat, we get into Sam's.
Natuliba agenda ba gusoma na tuagusa ngana song. Kama hago yana. Big 70 original Kajiro Paleta Chandawasu Patu Zindamuona DJ Bonus